Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Salim Jora to Pogijanega Fandu Hala, Mamor Samasa Wujamel Sakra Vidibe. Leruji said for the Ramadan of Yelochul Buru, Iwi Butchapan, the Joyar, Butchapan, Jagam, Le Butka, Yogaji, Bomaku, Yosa, Bimbian, Chundi Alkama, Tidi, Evi, Dental, Lambian, Senikaji, Golo, Ebulanjiri. Dental ball politique ko be lulirgal kaade de chance ndar di lam ko be mali fudi tinde kalti dal cda o hele communique be huli tiwide imingol jikoje den hasindina no yawiri projet do jande en biriki mojjo fudi beta ko obo mako do odo projet mo landini fondation strom unicef na wara milliardouji chapan tati e jetti sefa de ngun sembe kabar ju amen hande kikidi aljumaare go avril 2022 bismillah sakirabe burudun beedike nyamduuji tiruudi cioggule mali lochol buut chapande joy aljumaare hande ben yo buut chapande jeegom le buutkaaji yogaaji bamako fedde mu inobe buru mali holliti wiide yettiraaka beedude cioggu o adam amadou haydar wonko hebe nekay da fastango usman nyal e umar wagal usman nyal bul
ko lati sabab mudum cioggu chondi farani ngabbi non kanko ahmed dambele secrétaire général gollobe le boulangerie ngaydi o hollitiri wiide dum e tayede fo yusona yottiki le boulangerie ngaydi e mbaay sotude dum buruwal buut chapande joy
le boulangerie ngaji bamako fu fayotade kati e kuli koro eden gondi e sottude burule fu buudi debbe sappo min darte himbe hasindimbe buru fu jaale boulangerie ngaji ana baa hebude ton burude fu chapande joyi cioggu farin e dege farde amem edude cioggoji buru min darte haldidinde e gouvernement o min koliti himbe amen teddina kongol gouvernement o goto goto amen mono fu sotta burude fu buudi chapande joyi de boulangerie mudun
fedde sa gontonde kambe sotto buruuje le motoji de be mbi buruide buudi chapande joyi be bam ta dun ne be baa sottude ko bamirta ko kedde mo kanko no dirti amma Ousmane Touré o goto gonde de do fedde ko mo sifido hen
patron amen be contrat woni hakunde amen be dokkanomi burude fu chapantati e jitti mi jami cotto debbe e joyi jom en butikaaji be ana cottira bu debbe sappo yontere jabbene de kultimi wiide be dokkirami burude fu bu debbe sappo minen mi lande kebe hedu min kebata do hen sini be dokkiri min dun be min tewta minen dukko min keba do hen min ji wala ko min kebata wadde min darni golle sabi min baawa sutti buru fu buri chapande jeegon
hamma Ousmane Touré hollitiide be darni golleji tafen fadde lamob amdi do hen anniyaji dum e tawede fu kambe sodobe kay be bihi buru dana gonde sotter buri chapande jeegom le boutikaaji di kedden ko be cifi do hen
buru on ve ko min jidi be jotterami buru fu budde be sappo wadde nanti dallaaji himbe galleji mo be dugo cogu gureji di wana ko hani wana buru tan woni ko tiidi ko ana tiidi joni buru ana sotteno budde be joyi sakiti be nabe dum debbe sappo joni fa chapande jeegon kono himbe ngatta ko himbe jogi dum hejata dum ben lam o haani darade e darde mudum
sabilete
wakande min dar yalla suudu humnino kabaru jaaguji leleedi meden di dañe ko haali do hen wala fu ko be jabi sifade do o do golle
dunge kabaru kebe Abdul Karim jamutene holti wiide suni lam ko be na jogi bawde mudum be tinno faabaade boytugol cioguuji produit yogaaji o hanni dun adam amadou haydar kede fasan Ousmane Nyalbul
Adnar lu handen ana jogi tiɗallaji yogaji miɗo wawi haalde haala ɓeydugol coggu essence ɗum ko waɗi tiɗallaji tatteji ɗi fuu sine andaari ɗum ana wawi latade sababu ɓeydugol coggu kulle kewɗe fewde ɗi tiɗallaji laam o ana hani darade faabade jamare nde yaafina cogguji ɗi sini aɓami misalu handen dow mali wattu gonɗen joni o tiɗalla won le leydi ndi on tiɗalla goto wondu le adnaru ndu fuu saabe baasi gonɗo le leydi Ukraine o ɗum fuu ana wawi latade sababu wadde tiɗallaji leede de dun ana way sabbi binde beedugol cioggu essence kanye cioggu alakama neno diti dallaji fusa jeewi lam o wala dabere wonde so wana daranade faabaade entreprise ngaji yalla ana darano yaafinde kabaruji di sini lam ko be ngada fi hunde andasi o yalla himbe na ba hebude jogolam
sagro tutor hakla ngodu kabaru jom banga bem am facebook adu twitter dental ben bal politique be lulirgal ben cadre distance nimsiti ko kawral heba ka kundi lam ko be mali e trans ben kanyi imi cedaw be wi ben le communiquer holtivide jukon holtivide jaa jukon den baawi imminede den le communiquer dental gal na dal lam ko be transo wadde imadraji yalla ben projet kabaru sarti ben na huncine hore den no be gulleji di ben warta do won den kanko imran kildu may ko ken usma fastan Ousmane Nyalbul
fedde no dirtende cadre distance de parti politique holliti metti mudun wiide faa do gonden handen do wala fukulaama hakkunde haji o wadi yalla jugungoji cedia o wadi do maledi ana jimmine horbe mabbe ana gada di landi ko sabi wala kulaama o wadi hedum wadi debbe de inirini yalla dum ronkere laama hakkunde haji o non de fedde ana mimsi ko laama hakkunde haji o wada imadaraji yalla tidallaaji gondi bangal nedda ko e politika ko fa yottaade denagu ngureji e binga adama ko ana kebene jogal leleedi meden di fedde de holliti metti mudun du e beedugol cogguji ngureji buddi horsude le o wattu mo korka fondi nadde e limtidu kulle godde hono beedugol cogguji kake nyibude cuudi hono jaarendi e korokaje beedi dun kasen beedugol cogguji essence e tajugol kurangol timmata e wi fedde cadre de sense de jukkugoji di ana baw yimenede do mali sini lamon ko be lam hakunde aji o njabi hollitinde wattu nango hakkilo de woddeji di bawata wadede faddi dun wadde hore be mabbe ngadi noddango e jombe anniyaji lobbi fu ayotade kanan ko be bale politique e bale societe civile kanye ardibe bale godde ngada e bodde mubben fu yalla jukkugoji di cede wadi do mali di ana jimine
den majere wadama hadmar hande go avril to nokku boulevard independence de do ndom noddango e kanko fedde cdm den no be ndardi lam ko be transition be yaltinde leddi malindi e lepel cdo e mo den no be yela mabbe dun yo mbien kalisi leddi malindi nyiba kalisi mudun e kambe mbien yibe minsima be dun mandat mabbe e pat heedintina fande li kabaru mbien den nagu biltaki fe e le nokku keri tati e le communiquer mbien minsima hultivide minsima wutiki alhali ngurdam jamare goddo odo nokku kiritati Elizabeth Walet Mohamed wonko hebe ne kiritam fostan Ousmane Nyalbo
leende windande gollobe woni ngom ele mali be kuliti ko wembi dum ben dow kabaru rafinde nagu gondo hakkunde keron e leede tati leede nokkuji ana hen tesita talatay en songo e region menaka o bonandaji dugu be jogide kabode gondi e wadde di gaddi torraji sanne fewde e jamare de ko winda le tongande de ilatake sababu masim binde chapande chapande himbe wadi dufa himbe hewbe egga yaade gaaw e en songo minisma holti wide itti mangal pade yaade le o nokku le ko buri yontere joni be kuliti wide du wombe witiyade le onuku yalla ana dara torraji di ko di ngadi do himbe wombe le de nokkuje minisma holti metti mudun e di war horeji e bonandaji goddi gondut e wadede fewde e civil en be kolliti wi de do e be darte e wadobe di masibaji darte nange yalla ana bullite sariya
hanka sen kala bamado e golle furuba mbien wadan CSNJ fade mudu fudude golle dum woni ko holliti president transition mo wadi kenyen wattu mbien yaltugul gubal ido bal himbe service national des jeunes mbara temet en jeddon e mabbe temet ido e ido robe mbien gadbe fondation balde mbien lebbi jeegom to nokku bafu lamu sigu kulnel asmi guita holti wide gouvernement on wondi imadra yalla hunjande kabar mudu hore fandele kabaru jimbiyan hunchangul hore kabaru jande e mbirkille alhali leedindi wakat jun o wonno bende kawrutal aljumare hande go avril bamako do ngal latoto sababu fuddugol projet an do gollede les region ngaji kay kulukuru sikasu kutiala e ngalur bamako landini ngal woni fondation strom e unicef draman mayga ko hebene kay dafa sango umar wagole usman yalbul
kambe lamibe feddinde be noddirta strom be bi wajib sina gedde fu kokkindira juude jewte yalla hono kabaru jande hani weltirade le leedindi kedde mo kanko madame dembele rukiyatu dembele yo kanko lami ngodo hejo
contribuer daranade yirwere bangal jande be mali eti dallaji kewti bangal rafinde nagu rafi cellal bayde do nyaa covid 19 o projet o wawa hebude ko yidi sini heba be gollidibe wallobe don hono fondation strom kanye gollidibe wombe e wi lam maire en bayotade ONG ngaji gollidide kanye jalleñi pabetedi di jati
soni jande lobbere kanye mbirki lobbi hebaka neddo wa wiide liidana wa yirwude no hejaabe kabaru jande leedi meden di kollitiri wiide Augustin Puccugo o conseil technique le sous ministre humnul kabaru jande leeli yire leedi meden di
le contexte
dalmo leedi men di woni le mudun ilahitan 2012 fa wadde don gonden handen do sini projet wari handen darantodo fa himbe fu kodum en gatte hen e fu ponde wala fu ko min baa wiide wana en jetto o projet
odo projet kando wadde lebbi jenay ko yata milliard goto e milliard chapantati e jetti hani wattede le hen
dunke en courant wadi famil gol jambarande e do ben natorgol courant den do be ngali kawtal kenyen bamako do kawtal ndoko be kabaruji yalla ben famide jambarande ne bab jati fide dabere mo budde ko wata ben miga wata chapande jo yalla fuuti sanne tacugol courant deno landini gal do kawtal woni ben fedde RIGM ben bagi jara woni horejo do fedde won ko hanni haba bete kedda na korta ko
ce que nous demandons pour
comme ndarata jamarande wana fi ko tidi kala ko wala nabe wajibi e wattu mo qur'an hasinna sanne basa lawterede den be lotto sababu de kewde ma fay ko ngaji didi bawa hebdo qur'an e on wattu o lotto sababu butude sanne tacugol qur'an kusatu fuf sikki wala kabar qur'an wana fi hunde newinde le ko sarta bangal imuji kubbo baydan satude tan fay ele dubi sappu garuji di tobo dun no buitan sanne fayotadi wattu 2030 den no kasindine qur'an aidan tan ngaburi akula amen kay seni gorfufo himki hono holitani le lewru tan e bawan na fabade jamare hurunde noto sababu hawritinde famdi fufo ko wete mega watta chapando joy mudu dan e hunde mawde jati funtinede hore
Sidio Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
Le kabaru am region to kulgur tun hultama wiide ben ko warata chapan en jeddo en jeegoma robe puddi nawtoraade sifaaji en ben haybe gollo be ngitu AMPF tun no nyande alarba chapan tati mars be ngadi dun e le kawrtalla chapan joballa yittima wuri goddirnde famengol do sifaaji mu dun no men gurdini ben wada wadama ben guddi dum wadama hakki chamdoro yimbe buri fufu rewbe horti e ngad ngo nyoloma sagrabe hultin tan ba fusaade fufu ben mitino saade fufu ben e le ngido lewru koka ben e kabaruji amen kikide di fudan 16h ya 17h dina 17h ya 19h beten di kay mi kabaruji beten di do wara do woni dum woni 8h ya 9h deno dum timta kabaruji amen hande mitino tan wa saade fufu ta do be man amen 3w.tamani.org maduno dum jamo 3721 o sere yotere mede magazine sido tamani.
Gollirde leydi meden adrani ne wallude bibbe leydi ne kala hemde talki mun en e do yamrore minister leydi men dran laamu kubeji actre gelle ana martina kompa bibbe leydi ne faf nafakaaji bawdi hebede so ni suka beenama indan mun indama yallana hokke kaytaaji e do sardeji di seriaji leydi meden di hokkidi de wonno ede andi hemde beengu yo moddere mawnde yo du'aw jaabaado non be leydi meden mali homa hen meden faf won tawade e aadeji di jogi jonnon den don tawade e din don aadeji kana haddi en darad e darne meden e do sara kawjotodo suga mudum de wonno ede andi yo fodde non sara kala so ni hebi beengu e le balde chapantadi jokkoje hende mo haala en inde biddo o e le nokkuje dranido hokkude be talki eden andi hemde talkurnde fini dun wallata suka jangu e jangu hemde kaytaaje kala di hasingini honne hemde kardante mudun jaado e sariya hemde janga hemde golle e hemde jaata fa cellal mudun tabita hemde jaatidu e sembinde bingu leedan ka ko mudun lobbo e kulle kurde godde kasin e yaata so ni wana suka no jogi talkurnde fini nenno dido hakkeje suka o yo wajibi non yalla o ma heba jango e jango mo yara yeso e gurdam makko dun ne pade accane fey hono aadiji meden na tawade meden latno e sababa haddi en yardo yeso so ni en kebi beengu windode suka meden yo wajibi non e bi adama kala ngolio kongol gollere nodditano payosis do woni gollere dranide wallude yalla hono bibbe leydi kala ana matne kumpano kibata talaki mun en e dow ndenaagu timmudo al musadda jawdi mudun iwe juude fedde le tubakube nodditano union européenne
yotor me den magazine hande ana yowi du mbien kabar lu mojjide do badade ramadan mbien ke dana ko aissa jara hebani du fosan wargol me yo enkire jam
toutes les femmes du mali
miden lumo nokko no de dawdo bugu commune jiawo do pomako do yeso o do bitiki kudde kewdan ciotteli hen termoseji kanye taseji fa yottoyo bol ngaji ko robel be korsini wattu jono hon far wonti e termade be bi dido kaaki be buru horsinde sabde le hen nyamduji buru boyde no be kani wadirte korka ka
a wonne nana tasasana sungalula ani
fuga wari suudi tasaji sabi lewru korkondo idi tidi cioggu ka mida hasindini mi suudi termos o nyaay idi temado juwi yo mo litre idi fetira joni ka min codan no termos glacier e bolngaji e ko nande mudu wari suudude kasindina lewru korka hono teme bolngaji e goddi
do sa teme ni fem senun ani bolni ni
wobe kasen du njari heddir do somyaaji ciottirte fa cioda ko heewi mara yalla na pewte dido tidallaaji
ne ko nana lokoti de sasane
poivron mi wari somati hono tomati poivron nebam don kay tidi sanne denno muti sodude ne darla djaba buta cioguji di le lewru korkon dum fofu wonande min robe be ne wata ko fi
ni nanta ko ni ma cioko foita la
robere be kolliti so bami fa korka ka nati yoge defuji di fu njowoto do wakkati purariji kanye e bayrari be kolliti metti mabbe sanne hono ko kudde den gonde tidde nyaloma hande fa yotto yo chaakuji julbe
loko ka gelambi ne ba
wallahi de natidi habere yu temdere charbon dudu noga charbon wala fuf ko nandi yo kat jono chaakon du yu temdere jena lewru korkon du na heewi depense ngaji an hani worbe be ngatana dun hakkilo
ka ciogo kwal sa huye dollar bir
be do robe le ngadi noddango fewde lamo tinno wattali hen ko de mudun yalla cioggudi an birfito honno do wonno arande do dokkade ten kikidande do yotere mede yowinde do robe de yenji jeddire warore wassalam.